SQ release.
Pitie, mimi unaposhika vichwa vya wenzangu baba usiniache.